Kalandanya Music Promotions.
Diddy Dance Hall.
Jazzy Boy.
Road Girl Pandis.
Dabesa.
Road Girl Fia.
Birmingham.
Osaona kavala masuti ati ni mane. Osaona kuyenza mabenzi ati ni bologo. Ni wakuru kwabo. Baza kuyuzinga chiave nijiva enda. Ni kuru kuyo. Aza kupanyi la mutima nijia enda. Tiba kuyuzinge maminga la kokea fu. Sobe kuwe babu fiabo. Niba washa. Wila kaku sende lo mutima wewe. Sini weche sende. Bela sendo. He's a type of a man. Ana demand. All on his sanda konvesa ni man. Ako tipirikiti na mabiri biri. Kutifie akushie pambiri biri. Tiba ziba niba boza.
Sama ona siketi mumato.
Alikulu na mabresha.
Zanga nghala kokea.
Achita one by one. You gonna go. Alibenzelu you gonna know. Two by two. He's on you. Akasiriza nishia eda.
Osa ona kuhala masuti atini mwane.
Osa ona kuyenza mabenzi atini boloko. Nibakuru kwabo. Baza kuyuzinga chiave nijiva enda. Nikuru kuyo. Aza kupanyi la mutima nijia enda. Osatiba kuyuzinge maminga la kokea fu. Sobe kuwe babu fiabo. Niba washa. Wila kaku sende lo mutima wewe. Sini weche sende. Pera sendo. No. Osa kafede pali bima. Aza kusia mumutima.
You better watch your back. Uyo timu ziva ni waboza.
Kakaisa na masuti kufwana no.
Kufwana no.
Chika ziva kali na musango.
Kufwana no.
Osa ona kavala masuti ati ni mane. Osa ona kuyenza mapenzi ati ni boloko. Nibakuru kwabo. Baza kuyuzinga chiave nijiva enda. Nikuru kuyo. Aza kupanyi la mutima nijia enda. Osa tiba kuyuzinge maminga la kokea fu. Sobe kuwe babu fiabo. Niba washa.
Wila kaku sende lo mutima wewe.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Jazzy Boy,
Jazzy Boy.